making it touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu mos bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner. Unaishiaje vi basic, nika kesho iko promise. Takuna era sitesi, napenda album ya Chronics. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wana kungoje udedi, waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa, usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease, wife kidai shopping twende overseas. Mekam na gari kubwa, let me show my keys. Nazia kajui ya me the one emblem daddy nya she's kind of steam watch a Ken Jenani. Siwa unalipa, kuna era sitesi. Napenda album ya Isa. Kama patuonge kwanza, nani atatupe mkwanja tule. Hakuna kitu ya free joy katae kanya bule. Style imenda shule, tuko high kama shule. Najua hapo uliposha, hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka, amka na asante. Fry ele uko nayo, acha kujikompea. Ule na mingi ndo anaongezewa tu yake. Iko mtu alisemanga eti mini don't care. I'm much more calculating. You don't want another woman looking at me. You hate my addictions, you love my dreams. But the music we making, it touch your soul. Take you to a place you never been before. Africa tunaika mia tu mos bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner. Mm-mm-mm.